Yo, yo, Street Metal, baby. Punk Bars in the building. Jericho 207. Ace got the sauce on this beat.
Hey, Ace got the sauce. Yeah.
Nafanya biashara ya muziki, ila kupata dough kupitia mziki ndo muziki. Nafanya kwa ajili ya shabiki, na shabiki anataka ngoma ipigwe radio kila wiki. Yeah, nafanya we classic, quality of simple, chuma kinoi plastic, rudia huu wimbo. Najua time ukifika ntahita kwa jingo, kazi kwa uhakika, I do it for my people. Yeah, najua hip hop, sina beef na bongo flavor, nina beef. Nanoi chafua bongo flavor, siko after money. Talanta imepandwa hapa darasa nilosoma. Mentor wako alitoka kapa, nafanya iwe old school ya kisasa. Nafanya isichoshe, kila napo gani kwa kinasa. Nafanya we chakula cha ubongo, haswa, nalisha wahitaji, kila line ni sapa. Tendela kufanya, vision ni kupositive, nachujua, nalindwa, nadua, hata mkibinya mbupu tatu. Like all day, siwezi kuritaa na jua nyuma, kuna kizazi na ki-inspire. Nafanya sana of kuzidi mentor wako, classic material, bidhai na uzika hapo. Genius ka Newton, Don ka El Chapo, na produce new sound, Johnny si toy boko. Sioni competition, competition ni ki-o, nipo kwenye motion, budana zimba si ki-o. Nafoka tenzi bala, kuzidi mdai fuba, na wakilisha mitapa sema langa kazaliwa upya. Nafanya vitu mbele muda, misi na wakeza, maybe na dili na mifupa ndo mana sijeleweka. Nikifanya sitaji ushuda, kazi na ungea mwa kujenga, au kusiba nyufa kablo japotea. Kutoka kalba kuingia vipo takuwa wina. Chimbo underground still ina saka jina. You can see me now. Mikatoka John Cena nishe jenga lega sentence patobuwa still a winner. Peace kwa makochali. Time ulinifukuza stuni likuwa na jitafuta. I know time unimali. Pepesa macho juu mainstream utanikuta nikiproduce material. Nigga stop trying to be original. It's Panga Buzz yo.
Yeah 207. Weo kini yona sinamana. Matilio ya meseto kwa mapana. Doto siku waza mwaka jana, kuwa mwanaume so mvlana. Siku wizi atasifosi mina acha vina flow. Asubui kumekucha na sauti ya jogo. Siku wizi bona ruksa kujita komando. Huko nimevuka macho yote kwenye do. Pain nimegeuka blessing, na kibunda kipo kwenye draw. Siko gopa kwenda lesi, hata bule niliombaga show. Toto kitajiri na safiri myself. Aso menifanya nune mengi no cap. Mziki umenifanya nina watu kila sem. Asili kama spring kiswahili chem chem. Kama Albati bata kila sem. Aso never stopping ukijo bishi hodi. Mziki umetufanya mpaka tunalipa kodi. Elimu ya mtana dalasa vice versa. Wa mwisho aliwaza mtahani kwa na pesa. Wa kwanza akaomba ajila kwa liye mcheka. Chama Arsenal ile devil Manchester. Move bitch wonja tasenti. Girl off my way. Tukutane banki mkubwa kila day. Sija cheza beki sikupi tu okay. Kama we ni fake navopita utaona kaspiti. Kumbe ndo napita samvita. Shule ya msingi mnakumbuka majita. Ukitongoza kuwa na uhakika. Piga kwanza lita kikisha sasita.